Finyanga kama dona, makonde na ndonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawenge, wambie uneraso. Wakiringisha peremende, nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana oh. Na wendo dokta kunitibu, niwe salama oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sister. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sister.
Show me, show me, show me. Unaviones, show me, show me, show me. Waoneshe unaviones. Show me, yeah, show me, show me. Unaviones, show me, yeah, show me, show me. Waoneshe unaviones.
Asa Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, Kigali, Zimbabwe kwa Tobi, Naija Somali, wanangu wafanya rodi, chauku cha kwa Sadali, na unyamani biobi, Bizonga kwa Natali.